wamzilala ufikir marike wamutonga itoka unaike everyday wamitisiweke maisha nangu wamitafete ala ala smia mola mkane feda mkane mali mkane chiza ujo sonza waisho nyama mona banga la ilaha ila la feda feda tabati yada avasa nisa tire made mi mama kila suku wamisonza mona banga Aletika mona ngama Abasa zapelinga Money money paper Evide monaka Sifungu za ushonga Rangu nifanya oma Money money paper Iyo tudeni ora Neka una deni Waliko basinive Mana mungu shahidi Usizifanye mukaidi Beba zorege anawawe Ata kweli tao, kweli mwanza Kana shao, kana hao Kamudari oribao Be dunia ito ure makao Wameza money, wameza gari Wameza chiza, wameza ma Wamachacha, wameza bas Money money baby File file bile Chaki chake bile Mama Aletika mona ngama Abasa sapelinga Money money paper Evide monaka Sifungu za ushonga Rangu nifanya oman Money money paper Iyo tudeni ora Neka una deni Waliko basinive Mana mungu shahidi Usizifanye mukaidi Beba zorege anawawe